dadku maalmoodayna dhaafay tartanka iyo loolanka dibadda u soo baxay ayaa ahaa si gaar ah mid u muuqanayay marka la eego. murashax cabdikariin axmed mooge oo ahaa murashaxii codka ugu badan ka helay degmada hargeysa murashaxiintii u tartamayay, iyo siciid cabdisamed siciid cudhay oo isaguna ahaa musharax xisbiga ucid uga sharaxan degmada hargeysa, islamarkaana shaaciyey inuu u sharaxan yahay maayarka magaalada. loolankii dibadda usoo baxay iyo tartankii ugu dambeeyey ayaa gebagabadii ku dhammaaday in siciid culey uu u tanaasulo cabdikariin axmed mooge. guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee cudi jeneer faysal cali waraabe oo isagu hore u sharaxay siciid culey, islamarkaana xisbiga mucaaridka ah ee ucid u qondeeyey in uu maayarka magaalada hargeysa uu noqdo siciid culey, ayaa waxa uu ka sheegay guddoomiye faysal cali waraabe oo ay hareere taagan yihiin cabdikariin axmed mooge iyo siciid cabdisamed siciid culey, ayaa waxa uu yidhi
oo dadka loo tanaasulanaya ku faa'iidaan fahanka yar. waxaan aad iyo aad horta u mahadnaqayaa siciid nin ha ka yeelo go-aan khayr qabo hirkala oo dadka loo tanaasulanaya ku faa'iidaan fahanka yar. waxaan aad iyo aad horta u mahadnaqayaa siciid oo tacab badan geliyay halkaas, xusbanayn badan ku jiray, wadooyinka istaagay sidii yurub rootka ishiyayd kursiga horta meyerka sida madaxweynayaasha looma doorto xus buu ka soo baxa. madaxweynayaasha arin baa loo doortaa, public loo doortaa, asxaabta ayaa soo saarta qofka noqonaya meyer iyo meel xigeenka. cabdikariin axmed maxamed mooge anigu aabihii baan mar sidu kale la qoray ilaa naxariiste ayaa noqon saaxiibna ahayn inaan naxariiste waxa waa inaan sheegi ayuu taagan yahay saaxiibna waa ahayn aad iyo aad intaa markuu ordiyo agtifiskaana waxaa dhowr meelood oo xafladood ayaan ka taageeray oo markaan arkay inuu brogaraamkiisa wato anigu ana brogaraam baan lahayne ilaahay kaygo kale yaanu kaa dhigin marka waliga nasiib bato dadkii yaryaraayo makaqaan gaaray oo mustaqbal u baahan iyo baxabo kusoo beegmeen halkaana injiil ay gashay oo waxaan sheegin maraba halkii laga baxay markaaga afraad daa la yidhaha.
guddoomiyaha xisbiga cudi jeneer faysal cali waraabe ayaa carabka ku dhuftay in labada xisbi mucaaridee wadan iyo ucid ay hore ugu heshiiyeen inay kala qaataan kuraasida guddoomiyaha aqalka wakiilada iyo duqa magaalada hargeysa.
kursigan horta kursi cid buu ahaa iga warrame annaga iyo wadani horaan uhiishiina cabdikariim oo ahayn magaalaan saahayn wadan ahayn weliba aniga iido markaa ayaanu ku heshiinay iyo qaataan speakerka ana aan meyerka hargeysa laato saasaynu ku heshiin labada xusbi weliban idinkumaan ahayn insha allahu tacaala saddex xusbi iyo madaxtooyada wada shaqeeyaanoo doorashada ilaahay subxaana watacaala aan wadaag ku galay oo weliba madaxweyne ku ammaanan yahayo uu lacagtii oo dhan boqolkiiba shan iyo toddobaati bixiyey hakashay labaad ka bixinay oy udirayso legasiga uuna u geenayso inaynu hagaajino oo dadku dhaqaaqo ayaa soo sameynay.
inta la og yahay waa murashaxii saddexaad ee uga tanaasulaa cabdikariin axmed mooge maayarka magaalada hargeysa siciid cabdisamed siciid culey, iyadoo horena ay jireen murashaxiin xisbiyada mucaaridka ka soo baxay oo iyaguna u taagnaa duqa magaalada hargeysa, balse markii dambe sheegay in cabdikariin ay uga tanaasuleen. si kasta oo ahaataba, marka guddoomiyaha maxkamadda gobolka marodi jeex u dhaariyo islamarkaana rasmiyan loogu dhawaaqo natiijada kama dambaysta ah ee doorashadii degmada hargeysa, ayaa ay noqon doonaan kulan ay isugu yimaadaan xubnaha lasoo doortay ee 17-ka ee degmada hargeysa si ay u doortaan duqa magaalada hargeysa iyo ku-xigeenkiisa. khadar maxamed cakulle, VOA hargeysa.